Yabona mbinjam, whatever you do, so melo kumbule lapho qhamba khona. Wesu suzo emela mnganami.
Susuzoyimela ngempela, don't quit, just do it.
We my man.
Susuzoyimela ngempela, work hard, cause let me
we babo. Susuzoyimela, mina ngiyakutshela, wena lalela kaze.
Susuzoyimela ngempela, don't quit, just do it.
We my man.
Susuzoyimela ngempela, work hard, cause let me
we babo. Susuzoyimela, mina ngiyakutshela, wena lalela kaze.
When I'm me pillow, when I, 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 when